Mahina Matahi. Exercise 1. Kuai tō hoa. Who is your friend? You will hear the dialogue which you have been practicing in class. Listen to the native speakers carefully. Then the dialogue will be repeated with pauses after each sentence for you to imitate. Try to repeat what you have heard with the same pronunciation, stress, and intonation. Do not look at the text when you are speaking, and try to think about what each sentence means as you hear and say it. This will help you remember the sentences. Before the dialogue is repeated with the pauses, note down the counter number of your tape recorder. If you are playing this tape in a language laboratory, make sure that you have pressed the student record button as well as the start button.
Tēnā koutou e hoa ma.
Tēnā koe, Hoani.
Kia ora, Hoani.
Tēnā koe e koro.
Kei te pēhea koutou.
Kei te pai.
Ko wai tō hoa e hera?
Ko Moana.
No hea koe, Moana.
No te kaufata.
Kei hea tō kāinga i nāia nei.
Kei te rapa.
Ko wai o mātua e tama.
Ko piri here wini taku pāpa. Ko te rita taku whāia.
Tēnā koutou e hoa ma.
Tēnā koe, Hoani.
Kia ora, Hoani.
Tēnā koe e koro.
Kei te pēhea koutou.
Kei te pai.
Ko wai tō hoa e hera?
Ko Moana.
No hea koe, Moana.
No te kaufata.
Kei hea tō kāinga i nāia nei.
Kei te rapa.
Ko wai o mātua e tama.
Ko piri here wini taku pāpa. Ko te rita taku whāia.
Now rewind your tape to the start of the dialogue with your responses. Compare what you have said with the native speaker's version. Remember not to press the student record button when you do this, or your responses will be wiped. The dialogue will now be repeated without Moana's part, which you should take.
Tēnā koutou e hoa ma.
Tēnā koe, Hoani.
Kia ora, Hoani.
Kei te pēhea koutou.
Kei te pai.
Ko wai tō hoa e hera?
Ko Moana.
No hea koe, Moana. Kei hea tō kāinga i nāia nei. Ko wai o mātua e tama?